swear you make me fall in love. Ibyoreshi bakwangira nibyo nje gukundira. Hey baby, I like your style, I never stop.
I'm like, damn, I love that shit.
Made beats on the beat.
Hari abakunzi b'ibitoki byera mu kirere n'abakunda ibirayi byera munsi y'ubutaka. Hari abakunda ibitonyanga bibagwaho mu mvura n'abagenda bihisha imvura munsi y'umutaka. Ndi muri abo ba mbere nyigendamo mu byondo, ishati nafunguye nashyize hanze umukondo. Abari nkundana nabo baba bameze batyo, iyo bafushe bakubuza amava n'amajyo. Uranyandikira akaba nibo bagusubiza, umpaye bizu kwitama nibo bagukubita. Cocktail zanjye ntabwo nkenera batenda, umwana bikora izi nk'uko umugenzi agenda. Ibyo bamwe batinya nibyo jye mukundira, abashaka ko nkwanga bose mbakurira inzira ku murima.
Hey baby, I swear you make me fall in love. Ibyo benshi bakwangira nibyo nje gukundira. Hey baby, I like your style, I never stop.
Keep it crazy, I'm like, damn, I love that shit, I love you till I die.
Ichuchi dukundana ntabikino, untereze n'ikigukino cy'ubwo kivunino. She a gangsta ngo wino urebe, afite icyicaro mu mutima yateye intebe. Ugaye nka gayicebe, beauty brain ari nabyo si tebe. Izindi stile ngo n'uburofa, atapa mini yadatapya bucopa. Si player ni ikipe ntajya kozwa iby'amatipe, bagenda bapfuga itiku abona ari abafu. Ni high class ikipu yari yatanga tipu, aranywa ntafata sipu ntabwo ari ifu. Story yacu ni ya Bonnie and Clyde, she keeps it real with me, never tell me a lie. Lace up.
Hey baby, I swear you make me fall in love. Ibyo benshi bakwangira nibyo nje gukundira. Hey baby, I like your style, I never stop.
Keep it crazy, I'm like, damn, I love that shit, I love you till like that.
Nicina pinira tifa na wundi mwari na kifa. Muri winganzo ni wiva, umwana mwemera fo. Niba ndi divo ni diva, mukunda habo na diva. Nje nawe ni forever, umwana mhereza show. Amateka yacu arihariye, mukundana n'integeze. What more can I say?
Hey baby, I say you're